Umutambukanyi wa Theophile Ntirutwa umwe mu bayoboke na bari mu buyobozi bw'umuhari FDU inkingi asaba leta y'u Rwanda kumubarira aho umugabo wiwe yobari kuko ngo yaherutse atwawe n'igipolisi akaba yarabuze irengero ryiwe. Emerita Mushimiyimana yambwiye yuko ibiro by'igipolisi yagenze ko bitandukanye atashoboye kubona umutambukanyi wiwe kuva igihe amuheruka ku itariki zitandatu z'uku umunsi hafashwe n'abandi bategetsi bo muri FDU inkingi. Yemeza yuko Theophile Ntirutwa yakuwe mu rugo n'abapolisi aboshe.
Nari nagiye ku kazi aho nsakishiriza imibereho, arampamagara ngo ninze ngo mu rugo nza n'urufunguzo rw'icyumba ndi kumwe n'abapolisi baje gusaka mu rugo. Ubwo ngubwo nibwo nahise nyaruka ndihuta, nanjye mfite ubwoba bwinshi. Ngeze mu rugo nsanga hari abapolisi, hari n'imodoka yambaye purake za gipolisi, hari n'indi bita pick-up y'umweru ifite sine. Ndababwire se ni karibu ninjire mu nzu. Ubwo ngubwo nari ngeze iwanjye nimo naka karibu iwanjye, barambwira ngo erega nta kibazo inzira. Kinjira nsanga umugabo wanjye ari mu nzu yambaye amapingu. Ubwo ngubwo barambwira ngo ninze n'urufunguzo rw'icyumba bakingure, ariko ubwo barimo bajaganyura ibintu byose mu byumba byose byari bifunguye. Aho abana baryama bahageze, abana bagize ubwoba, nuko maze kubahereza urufunguzo twinjira mu cyumba. Ubwo bakazajya bateragura hejuru uburiri, amavarisi bakamwa ngo nimfungure. Twarangije baramubaza, ariko Tofi ubungubu ngo ntago uri umurozi. Arangije arabasubiza ngo kubera iki, ngo kukinga ibyo batubwiye biri hehe kutabitwereka. Arangije arababwira kereza nta kintu kiri aha ngaha, nta n'icyahigeze, nagira ngo nsezere kubana n'umuryango. Bagashaka kumubaza cyane impapuro yandikaho abarwanashyaka ayobora, nawe akabumvisha ko ntabo ajye yandika. Ubwo barangije arambwira ngo sohoka nyine tugende. Ndababwira none se mumujyanye he? Arangije arambwira ngo bamfashe saa saba, ngo bamfashe banjyana i Remera. Ni uko nguko yambwiye, ni iryo jambo yambwiye ryonyine.
Aho i Remera yavuze mu nyuma hari aho woba warigeze ugera kuraba ko yafunguye canke afite icyo yambara?
Ubwo ngubwo bamufashe ku itariki esheshatu kuri zirindwi mu gitondo cya kare, nararyutse njyayo. Ntabwo ikibazo cyanjye kuri sitasiyo y'i Remera. Banangije barambwira ngo ntawuhari, ngo nta n'uwo bigeze bazana aha ngaha, ngo genda urebere ngo Kimironko. Ngeze Kimironko barambwira ngo ntawuhari, ngo ntawigeze agera aha ngaha, ngo genda urebere ngo iwanyu ngo i Rwamagana. Ubwo twebwe dutuye mu karere ka Rwamagana. Ndavuga ni ibintu barimo bambwira, umwe mbwira ngo ni njye aha ngaha n'aha ngaha, barimo barambeye. Nyuma ya saa sita umpamagara uriya muvugizi wa polisi Tewose Badege, arangije arambwira ngo umugabo wawe arahari, ari kuri sitasiyo y'i Remera, genda ushake umwavoka niwe uzajya ugufasha mu buryo bwo kuzajya umusura, naho wowe ntabwo wemerewe kumusura.
Ibyo byaragushobokeye kumuronka ukunganira?
Umwunganizi nza kumubona, mubonye nawe bamubwira ko adahari, asaba ubuyobozi bwa polisi ko bamumushakira, arandi ntibamwemerera ko ahari cyangwa adahari. Nuko baramubwira ngo nanjye ngomba kwandikira ibaruwa yo kugira ngo ntange ikirego cyanjye. Nanjye narayanditse kugeza n'ino saha, nta n'umwe urampamagara ngo ambwire ko umugabo wanjye yabonetse cyangwa yabuze, ngo menye aho namubareza, kandi nzi neza ko hari igipolisi cy'u Rwanda cyamutwaye.
Emerita Mushimiyimana amaze kutubwira ibyo, twashatse kuvugana n'umuvugizi w'igipolisi Tewose Badege kugira ngo tumve icyo abivuga ko, ariko rero ntivyadushobokera kumubona.